Re boetse re etsa peeletso ho Letona la Bophelo Molefe hore a etse bonnete ba hore Bellenoni Hospital e na le sekhurite se bonahalang, haholoholo kgweding ya basadi ya re tsebang hore basadi ba dula ba phela maphelo a bona ka kotsing. Re bone hore Bellenoni ho na le mathata a mangata a bileng teng, ho kenyeletsang haufinyana ha morao ho utswa ha dikoloi tse pedi ntle le sekhurite se bonahalang. Hona ho bohlokwa hore re tsebe ho etsa bonnete ba hore bakudi le bona ha ba le ka hara sepetlele ba bolokelehile, hammoho le basebeletsi ba ka hare ho sepetlele sena le bona ba ba le polokeho. Re a bitsa hape ho letona hore letona lokisa tshireletso ya batho, etsa bonnete ba hore o lokisa phadi sa hao, lo etsa bonnete ba hore di-resources tse tlamehileng hore di fanwe ka hare ho sepetlele sena di a iphumahantsha.